Yo, yo.
Black Prince on the beat.
Yeah.
Only you, them are mine. Nasi mwingine hakuna kwenye hii dunia. I don't know what to do, never mind. Hata salamu na uchuna ni message nikikutumia. Ingawa sirijui kosa, ila fanya unisamee. Umeniadhibu vya kutosha, japo imani nione. Oh baby, nikilala naota, naota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika. Oh, nikilala naota, naota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika, my baby. Ukiona mtu mzima mama analia, ujue kuna jambo. Maji hapa ndimi mama, nikiwete siwezi kwenda ng'ambo. Nilisacrifice my love for you. Leo unaniona sifai na matusi juu. Natamani urudi mama, ila siwezi kukufosi fosi. Punguza makusudi drama, izo mbwembwe na viposti posti. Kutana shinda insta, nazitazama zako picha. Usumbe bando likisha, nimpweke la yote tisa. Oh, nikilala naota, naota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika. Oh, nikilala naota, naota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika, my baby. Ukiona mtu mzima mama analia, ujue kuna jambo. Maji hapa ndimi mama, nikiwete siwezi kwenda ng'ambo.
Nikilala naota, naota kama unanita. Ila nafsi na sita pezi, ipo siku ntaitika.
Nikilala naota, naota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika.